automatic. Mambo vipi, mambo fiti. Kata maji, chota maji. Nuka fiti kama rashi. Yo systematic, automatic. Mambo vipi, mambo fiti. Kata maji, chota maji. Nuka fiti kama rashi. Yo, ho. And again, and again, and again.
And again.
Touchdown, and again, and again.
And again.
You know where the story began. Shout out to Nairobi again.
Down to a D. Sting like a sting like a bee. Everybody get down, G. Ring out the lock and the key. He mutter he. Suck at the TABD.
Ring, ring, ring. Boom, bada bing.
Bing.
Wanna see the peng things move. Shake a ting, shake a ting. Ooh, shake a ting, chinzi chini. Ooh, shake a ting, shake a ting, shake a ting, ting, ting. Ring, ring. Boom, bada bing. Wanna see the peng things move. Shake a ting, shake a ting. Ooh, shake a ting, chinzi chini. Ooh, shake a ting, shake a ting, shake a ting, ting, ting.
Gong, gong, tunagonga. Kila mtu wana songa. Kila siku ya kalenda. Do you know who we are? Gong gong tunagonga. Kila mtu wana songa. Kila siku ya kalenda. Do you know who we are?
Systematic, automatic. Mambo vipi, mambo fiti. Kata maji, chota maji. Nuka fiti kama rashi. Yo systematic, automatic. Mambo vipi, mambo fiti. Kata maji, chota maji. Nuka fiti kama rashi. Yo, mina piga piga debe debe yo. Kama mali kwa do. Unipati kwa show bila do. Mana gone with the wind, mana bend with the breeze. Mana king of ease. Hey, shinana na Lamborghini, uta lamba chini. Igia sound tricky man, shika piki piki. Bad man tiki, flow mad siki. Shut down, sorry, alarm siki. Hey, you, what's that sound? Watch a new show, vile me who do. Front to the back, man of the year. Show to me funga, hebu hebu stand clear.
Gong gong tunagonga. Kila mtu wana songa. Kila siku ya kalenda. Do you know who we are? Gong gong tunagonga. Kila mtu wana songa. Kila siku ya kalenda. Do you know who we are?
Kuwize ni mechill number one juu ya vela na kutika dama wera na mademu. Wameweza juu akili zimebeba mamradi za kuteka ulala. Personality ya pesa. Vele na I feel na shukuru kwa uhaya. Kuna mtu ananidai, familia amefry. Na jiona nikiwai mauwaga bye bye. My mentality is mamba. Luku safi piga pamba. Wimbo tamu ina bamba. Zama tulikaza kamba. Leo gedhafu piga namba. Level up siyo chocha kujigamba. Baby yangu imepanda. Maisha bata nimelamba. Safi sharada na the banga. Oh no. Atulinganishani, atujibishani, atukimbishani. Nope. Sindo nurugizani. Bara tupwani pia mashinane. Yes. Leo form kijani na machali mahani. Tuko juu ya majani. Chicho nyanya miwani. Siulize maswali. Just dance.